Abafisa bumatafani, liwane saka, talaba fan. Aukia fana, jaka,